Sure, this is King Lesomasi, Mam Tony, and the Buddy Boy, representing Young Generation Muscat Empire, the Japanese lady, Yogosuki.
Young Star Production.
Sizani kwenye sempata mchapani, rembo fupi chama jindo ya hubani, nywele zake kamukia wa farasi, macho fiti kutha dhani ni kololi. Perazidika shepu yake barondoko, King Lesomasi kweli ni medata, sauti yake ni nyororo kama ninga, kamjulisha kwamba mimi na mpenda, kamweleza kwamba mimi na mpenda, kamjulisha kwamba mimi na mpenda, yeah. Oh.
Yokozuki kweli mimi nakupenda wewe. La 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 la. Nakueleza kwamba mimi nakupenda wewe. La 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 la. Took a long time mimi nilikupenda wewe. La 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 la. Yokozuki kweli mimi nakupenda wewe. La 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 la. La 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 la.
Yokozuki, you are the one, baby girl, you are so beauty. Nisha kupenda na moyo na dunda nduki. I wanna make you mana tayari nisha kubuki. Baby, umesha niroga. Yokozuki, nipende bila woga. Yokozuki, penzi lako lina noga. Yokozuki, we, Yokozuki, baby.
Yokozuki kweli mimi na kupenda wewe. La 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 la. Nakueleza kwamba mimi na kupenda wewe. La 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 la, took a long time mimi likupenda wewe. La 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 la, Yokozuki kweli mimi nakupenda wewe. La 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 la, la 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 la, la 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 la.
Hiroshima nakotoka jani pima, nakupenda basi njoo tukate bima. Wasopenda basi wao mesenyembe, tena wasipende sisi tuapendana.
Yokozuki kweli mimi nakupenda wewe. La 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 la. Nakueleza kwamba mimi nakupenda wewe. La 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 la. Took a long time mimi likupenda wewe. La 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 la. Yokozuki kweli mimi nakupenda wewe. La 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 la. La 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 la.